Yeah.
Exclusive from
Afro5. Jay Castle, ladies and gentlemen. Timon, it's Jazzy Boy on the beat. Hello to Africa.
Sugar sounds.
Go.
Oh yeah.
Ineni kapuela ni vundi mula. Yelo na kanyimbo ni juju cha. Ineni kapuela ni vundi mula. Yelo na kanyimbo ni juju cha. Mami, vina juju cha. Juju cha, mami. Vina juju cha. Juju cha. Ineni kapuela ni vundi mula. Yelo na kanyimbo ni juju cha. Ineni kapuela ni vundi mula. Yelo na kanyimbo ni juju cha. Vina dudu cha, upapike ma, nipatheti wabwana wafolaka Musana olema ni dore kasova, kazizi putiamba ni jolaka Fresh kafese ni jamba chatawa, chive ni saka, ufuni kachashawa Mabondi ni pafupi, ni tila pona shaba Soko lukine kaneka, kuno ni kupedi lutaleta Soko lukine kaneka, kuno ni kupedi lutaleta Soko lukine kaneka, ine ni kapuela ni fundumula Yelo na kanyimbo ni dudu cha, ine ni kapuela ni fundi mula Yelo na kanyimbo ni dudu cha Mami, vina dudu cha Dudu cha, mami Vina dudu cha Dudu cha Ine ni kapuela ni fundi mula Yelo na kanyimbo ni dudu cha Ine ni kapuela ni fundi mula Yelo na kanyimbo ni dudu cha Wakalijo pakona ni chonga di Vali real mugemu ni chonga zi Mami, iyo fesi ni gudu Iyo feshi ifuni kamu hudu Inendine je, unga ni itene pe Iyo fesi so cute ni kuite na boom Jamba kaswaga pa kufuma na plani Nika kuitiana kulipe ya titani Gato afika kona, dualaluwa mufiani Plani le simple, takuli ya titani Takuli ya titani Plani, tani Ine ni kapuela ni fundi mula Yelo na kanyimbo ni juju cha Ine ni kapuela ni fundi mula Yelo na kanyimbo ni juju cha Mami, vina dudu cha Dudu cha, mami Vina dudu cha Dudu cha Ine ni kapuela ni fundi mula Yelo na kanyimbo ni dudu cha Ine ni kapuela ni fundi mula Yelo na kanyimbo ni dudu cha Mami, vina dudu cha Dudu cha, mami Vina dudu cha DJ 800 dudu DJ cha. Nuri DJ Power X, I see you Jerayo Inc Mwana Lesa Empire You know the list is endless It's your boy J. Castle Adi What? 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 Yeah? Yeah? Let's get him Shout the boy on the beat If you do I shiver If you do I shiver If you want to shiver Adi Go Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen. J. Castle, ladies and gentlemen.